ngal ɗo kawrotal miijo hawrintini yimɓele urɓe commune ŋaji jeɗɗi ɗi projet nguni e muɗum. E wi ardiɓe commune Koutouba ngal ɗo kawrotal laatiki sababu tottondiral hakkillaji dow teedagol jogola basiji hakkunde maroɓe dabaji e ndemoɓe. Keɗɗana Alassane Maiga, kanko woni secrétaire général mairie Koutouba.
Le kawrotal amen hannde nga meɗen hollita wolleji wonɗi hakkunde remoɓe kañum e golleɓe dabaji le jeema ɗo laamu kita commune ŋaji jeɗɗi wonki happi wadde ɗe golle menen gollan amen yo darade hakkunde remoɓe kañum e maroɓe dabaji. Sarna holliti men naato yimɓe darri ɓe kabaru on fou.
E wi secrétaire général mairie Senku, hun janngol hoore no fewiri landinal gollirɗe ndema e margal dabaji ne mbawi jaati latade sababu timminde ɗiɗo basuji ɗi, saabi e wimakko ɗiɗɗe fof na jaada fay goto ɗeɗo gollirɗe yaata caggal bandu.
Remoɓe kañum e duroɓe wonɓe ɗe nokkuje kawrotal me e yo tilay so gollan ha yehiri ba wodiri won nokkuje ko joppete to dabaji ƴaɓɓirto ladde du holleten remoɓe toɓe han limde. So ɗum waɗama wolle hakkude remoɓe kañum e duroɓe falɗi tan seeɗan.
Ngo hakkille goto ɗum jogui maire Sebekuru ka noon e wimakko immadaraji famminngol ne hani ɗum waɗede yalla jogorade no fewiri ɗiɗo basiji ɓiliɗi e jogola keɓe tunɗe. Keɗɗana Mamadou Moufa Jakiti, kanko woni maire commune Sebekuru.
Yimɓe fo ana hana jantudde remoɓe kañum e duroɓe sabude homo fof ko naftata ɗum tan ƴewata soni en wawi wadde immadaraji famintine jama on ɗo nafan suudu baba on fo.
Yimɓe le fedde sahiɓe kasoro jetti sanne oɗo miijo e wimaɓe ngal ɗo kawrital laatiki sababu ɓe andana dabareji piyaɗi yalla hadde basiji. Keɗɗana Aminata Jakite, goto yimɓele ndeɗo fedde kasaru.
Kawrital amen hannde nga nga satti welde sanne saabu dinama heeɓi yimɓe famantinɓe amen faa woodi le hakkunde walle remoɓe kañum e duroɓe nayyi. Caggal hannde wakkati fof mi happodiran mi waɗa gaajata mi jantiɗa mi hollita tampereji amen kañum e hono ɗi tampereji wawi haɓirede yalla kawrital ana heeɓele nokkuji amen ɗe.
Ngo heeƴo lebbi tati huncenta hoore e ley commune ŋaji Sérékuél Kita e arrondissement Sirakoro e Sébikoro.
Ngoɗo yo noddango heeƴo ngomin noddirta programme d' engagement civique.